Evangeli evema inshita yonse Batila wa mushilo tata Evangeli evema inshita yonse Batila wa mushilo tata Muli wa mushilo Muli wa mushilo Muli wa mushilo
Holy is your name, O Lord.